Yande joyne wittani min tay sappo e joy do hendan galdo nyeme studio kalangu habaruji e fulfulde nani ko e kibaruji di hande en kala do fila ko darto hippitare wande alarbar jabbinde toyete tumor departement mo bosso region mo difa fa gollannobe do fila ko darto bassol buli ko ete fora ko en darni golle mudum horejo wurongo endan mani orte no ela yaade e horebe endan gam batte be dar laabi kesko mbaawi do majju e cap sahel niger waddo be balla gam waddi balla talki ko watto ujune kemi jeddi bindaade fa tili e do fila ko darto sarya e leedi men niger dum be gaddani fa warje men sar hawjere sarya e leedi gam batte andinde de e hointende du golla sarya gal endan dum du kondani e cap sahel no woy wadde hono majjum yewtere men pinno studio kalango hande e gartan do fila dambugo rewbe dum on ko dinal islam hal do mudum jalla marema kenda yewtere mu yeyi yeso do majjum ko djagnal le mon sumana amadou djanganta habaruji dido ni e fulfulde yorno andurdo yorno birmi on duni hala fila ko dar hippiter ko watta na tumur hecci kenya alarbarnde endan fa wadi ko watta himbe sappo gollobe forako den ne ka forako du kan wonno himbe wasobe bullino enda ko watta sappo on ko ma yorno birmi kulle goddo adama den dum wadi ko gollangal endangal fungal dareke mani orte moni orte bokar kan wonno jawro wuro hono faware tumur ngo enda o haali o wino han tawe laabi koje ko watta ko tawe gollangal ngal heba ga ya yeso gollobe tayre ne ka fa wodi ketu nan ko halani alasan kuzi mohammed subako
ko foraz o wona no wadani ni woni hebude diyan jartedan lobban ke jordan du dan dudal forazuji amin fu luggida diele majje du boda foraz gonado no nyibe oni foraz non to himbe tumur e ci e pilide dum fu bawto nafordem jara jarna dabbaji mu tammude amin ni won to gomnati accu himbe be kada golle de yaade yesu fora ko du to himbe mu berdem en kimbil
na wanted fa hande ni to en agadez kandu konna ele bangere hono pilol wurngo en wonno ko police be jeyde ko jungo do malfaaji e jabbe e morre e mobile goddo der galle neddo goddo ferejo faabe nangi don kwatto himbe joyo nenne ne ka himbe be du konna ni ko nanga nangi dam e kulle den to en agadez dum du konna ni kabar non lati do mo bandimi ta to enda o landi teke horeji sariya to enda on wimo gonga non dum wadi non ni faande habaruje fulukat non ni tawadu konda ni se jeewi hara e cap sahel niger wadani leedi men niger balla ko watta dereji ujune kemi jeddi bindaadi fa gasido fille ko darto laabi sariyaaji don ko be jeewi ko communiste hawjinde fille sariyaaji e leedi ndi enda dum du konda waran wallito non enda yerru dum won turno ni derol gootu namen tal kur wordu fu wodna becce dereji kemi didi e chapande jo e goo dum du konda wada kana milioji noga e jeddi won ko dum wadira français fa balla non enda mo be gaddan yaade leedi men niger har fille sariya yerno fa jondu kono horeje e cap sahel niger o haliri betedo frank van der moren ko wi habibu garba
le symbole fort qu'incarne le code pénal
golle lobbe gonade no gadde der deuter kite leydi de no tawa der berde ami mine himbe fedde e cap jungo der jungo min gollidi himbe ministere kawji do fille laabi kite leydi gam yewtinade fiito deuter de milioji hamre las o jeddi min gatti ko golle de gada arande ni himbe yewtina kina deuter de kollide hawji be fille laabi kite leydi gam be tabbintina golle de dem min pi deute ko watta deute ujune ko min kokki ministere ko sakiti handen min pi deute ujunar e kema jeddi min kukkibe denne hanu dewta ujunaji tati min pi labi kite de duni wala ona oto himbe leedi fu de jewata un naforake du finata waji himbe leedi der gadol
mayri
na wantir tana maradu kona kwato lebbi joyni enda horebe hawjibe luumo mangongo maradi nayo mabbe won ko nangale lebbi joydi enda dum du kona be nangana kana wi a golle mabbe galana fonditi har filno be jogori luumo go sabbe gatti fa luumo go lata ke nyamande bolde ko wattu milioji kemi jena yerno ari yahya ngatta do inde fedde wi ande dartina har ka luumo ka enda halnir bandi min ta to enda mohammed mamma
nous déplorons quatre
horebe sarusi kawji do lumo nayo woni konanga fambiti no rama nyame ko be nangana dum jati woni rafi kawjaki no kurende no wodire hande miden tawale wakati mo nyamale no kobi min fadande ko watta milioji keme jenayi e chapande jenayi e tati e ujinaji tati e keme jenem illudu ujinaji didi e sappo e joyi fayoto ko ujinaji didi e sappo e jetati wakati ko min puduno golle lumo ne min bi'ana ko neddo fu ardinado no kure nokkure gon ana burde nokkure warre misali mangajaji nyegeje to jam are lotto ma buti gaje amma hebama wodube ko watta sappo e jeegon sappo e jeenay kam en tan denne cede no nyamte ni non hebama nimbe hembre e chapande tato e tato wodube buti gaje nay nay
plus de 4 buti
milioji kem tati e chapande jena e nay France CFA no forroa e ujunaji kem jeegon cede euro dum wonno ko hawrter dental leede tubako eten union européenne walliti leydi men Niger do fila dru duggol e nyaaw choléra latingu kondang bangi leydi men ndi enda alkamis o woni ko andinor de wurti nenne ne kay nyaaw kulangu bangayna ni ton enda ni fa hande maradi doso zender e tawa jonne mile ele lewru en to timoyto no hulene to yotto nyame kanyo e difa e hore mudum ko wattu himbe ujunaji tato e kemen yetto e no e sappo e didon kawon ko nyangu nangi chapande jeddo jeegudo won ko nyangu endam wari dum den ko nda wono kamdi ko nda balla ko be gaddi gam batte wal tugol didabon gol be beedi non ni noni fawar joni hon neddo latido gondo jodani ko leydi Allemagne der leydi men Niger kesso gaddado enda yari jahangal to enda agades ilu atalata jabbido endam nene ko yeytondu konda o yahayna gam bat fa ndara noy golle hakkule Niger leydi Allemagne do filla ballaga wonno wada ballaga yigirago jogondiro hakkule leydi Allemagne leydi Niger buri dubi chapande joy seve ketno nanon biyetedo Arman Nikolai ko halani bandimin biyetedo Musa Mamman to enda agades.
Je suis là au Niger depuis
Tawami der Niger joni lebbi tatini min mawdo biro jodda ni gu leydi Allemagne mo Niger de woni arande andu ko gammi jangal der Agadez heba mi ya mi andita golleji di leydi Allemagne woni no wada der Agadez mi den godi lawol gollidol e pelle balloje tawade don illu ko boy lati de mballa farfilla demal gattol kaliji hebude golle jande hautade fil di lambe leede golleedi fu watta ngita mi ndara no woni no njaaro wodi dum hettinanto pelle de min golli ditta de faajeebe der lawo ngole min baawi tokkitaade gollidol e majje sador majje ko tawa e mosola mun
on va confronter ensemble
no wantire hono fawar joni hawrter na biendo ko nan goldire mawne hono heyrende him pelle mawde latide jawtinto do filla jawdi der leede meden kaale de gal franciere kaindu ko ndan be gadi baldide e yewtereji mabbe ciagal noddi hokko be habaruube leedi gam batta be jewtina ko be kaldi ton dum du ko ndan ni wonno ko adra Rouket Adraman bandimi yey ton enda o halde be teddo DJ Migo latido goto e kamon secrétaire général mo han faande bureau mabbe enda o haali koro hon kawrta mabbe gal en nafaka mudo
c'est à la fois d'avoir un moment d'échange
haurine non gam hollude weltare e kokkodirol andal gam min gollidana no hidira do laabi hawju jawdi leydi min jodake du min kisake golle de min gadi der duubi tati bittidi min tekeke du fa hande golle de min gadoita yaade yeso min durwandu wadude kawride gom de dermu min jodoto min jaabu yamde de min gadana der haurinete min durwandu fa hande min darano wade do filla nyamale e leede meden de tokketi ko min durwanta du ni woni leede meden de kepta ko em
l'ensemble des pouvoirs publics
batu kollol silmaaji kandu kona wona wade do en galdo nyeme dum du konda wonana e do yewde sukabe ummatore kanyo e dille wandu e ko tawa der mudum dum wona batu jeebum ngadi do en der galdo nyeme to iftika wono lekkol to himbe jangor gam batte kitagol waawde kokkol kabaruuji dum du konda ni wadi ko faane banni no yehi to enda foto e batu enda Rouket Adraman o jeewoy o nani du ko be kal nani yewterde o waddani
TCD ho hiro kollol silmaaji leede duniyaaru do laabi jinganaade hakke bibbe aadama e laawol jawbol mum gol no hidi badaade sukaabe ummatore leede gam firtudo ko e mabbe do sador maaji tawaadi do laabi ummatobe leede mum enno jaha leede tubaakoobe hanono beedaari yakuba ardido hiro go haaliri dum iftik jangirde ekkitaake golle kokkol habaru jangobe mum baawi gari hande eti nyanyal mum en do laabi gadol silma himbe leede yaasin hewbe waddube silmaaji mum en kolli
notre objectif était
mana majjum woni wattude silma yaade to sukaabe matore ben e tindi debbe do sador maji ko dillande leede ko wala e lawo dum wayi waddude hanu jangirde iftikinde ni jande nokure non to janginte ekkintine hokkugol habaruji wadugol silima on jii du der sudundu wadobe silima jiwobe der leede yasin ngari jangirde iftikinde yewde sako ko gonno gade dum no foti e ko woni no wade yasin don na yotta kidundu
mazu bonkole bi leedi benenon jango ekkito golle Adol Silma.
Ilu ko ngari min fami ko nimbe do no kedi min yeso gam sigil tobe Silma be no ballondira. Be ne kay be ballondirta non taydu hunde fuk deni hana nimbe ballondir non dum watta.
Silmaaji la soji na e tati cuboote kolle dar hirugo. Kenga Silmaaji leydi Niger sappo e go kolla. Hande du dum holla Silmaaji jeetati leede yasingo.
Studio Kalangu der galnyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay topere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maina sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy topere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy topere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
yewtare men pindo hande en gardo filo ko darto dambor rewbe dewlaabe tawabe cuudi mudun e mafariji mo e koro mudun har lawul alislama ko ne dum won ko wi dum won ko yewtare jalla mara makenda wadane secret nanono min pirtu e fulfulde
Labi dina al-silama gallamnidi dun funo Dr. Nargungu Hawa sunna goto tawado del fedde rewbe dina al-silama gander Niger wiri. No debbo kansu banto hore mun jodo na wurto.
L'islam c'est très clair.
Del al-silama gal wala kulabi naka. Misali der sura waronja etati. Unholi ko min debbo min jay subade. Demi jodo to bi wurta tako. Hana goto til sintakam. Gantile wala der al-silama gal. Demi hiseke mi iko wurta de yase. Nwadda nakan saorna sai mi subano hore an jodaade wuro denne alsilama gal wi ay debbo tilsini dambe
to sakka ben sala yamama e dekrabe nilado muhammad sallallahu alaihi wasallama jodo wuro kanon dewgal hunde pamralno neddo kan jamta debbo mo dewlata on sako jabi wurtata ko nanoy
chapitre 33 du coran
sura woronje etati suratul azza aya mun woronje etati der mun alla wi dekrabe annabi sallallahu alaihi wasallam jodo der cuudi denne dekirabe annabi wi'a der fina tawaji meden himbe gum to debbo dewlama sai wi'e o wurtata ko o dambe mido hidi mi miccintina himbe ko hano non dum wi'ira der qur'an dewgal do naral singa denne no hani ko neddo dewla debbo mum halanam ko o wurtata de o jabi dum kay o wala fulawol ko yudo o wurtata
ko ne pourra pas sortir
abdullah sumana jon andal do labi gartiro hakkilo e holare holli ko dambugol rewbe hunde non ko wayi waddande debbo sadorndam der burdam mum misali rafia kilo fukingo e weltare lo bered
le premier c'est quel le stress
sadonna arana majjum woni rafia kilo fukingo e sulare sedda fu tawon debbo on berna mum ummaki to o hi goddo fu o anda du no o wayi de goddo halani mo goddum fa hollitam fu tawan o wada dum hala o mo hula himbe du ko heewi iri rewbe be no kula himbe sukabe mabbe du dambol mabbe golno lajina jande mabbe gan sedda ko be gadi fu sawru
vous le constater
chaque ben sala et docteur nargungu hawa sunna ibe ngatta dande yaade e julbe be tafa andude ko dina wi gam rafi andal rimtana kojol hakke
e do do ko habaru e fulful tili hande sen al hewtne alternate nan habaru je fulful do en studio Kalangu gungu muhammad nantani wadana habaru je hawsan kor banda be mi hori wadde demle korid assalamu alaikum balante jamwali
fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji
Nyande fu do studio Kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy e mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio Kalangu yadu leydi Niger